Unarudi lini? Ninayo mengi. Unarudi lini?
Yesu,
ni miaka tangu wende,
nimekungoja tangu,
nayo ni miaka tangu ndo
nasoma kwa vitabu.
Nchi ya furaha na nikikosa tabu, ay, nilikungoja tangu enzi za babu. Ay, nchi ya furaha na nikikosa tabu, ay, nilikungoja tangu enzi za babu. Nimewatuma wengi, eti nenda kamwambie, wazee wa kanisa angalau usikie. Ay, nimewatuma wengi waroenda hao, Charo wakamundia habari kufikie.
Unarudi lini?
And after the tribulations of those days, shall the sun be darkened and the moon give its light no more. Ay, mtu wangu, kuna day, hii world name na fame zitapasa away. Akikuja kutuchukua, swali, ni wapi roho yako itakuwa.